Akubuswa kwaba nomuntu empilweni yakho, mhlawumbe ilunga lomndeni, kumbe uzalo lwakini, kumbe umuntu esenibe ngabangani isikhathi eside. Futhi bese uvese esigabeni lakho uthi, hayi, kwanele manje, kwanele ngempela. Angikubingelele, phinde ngamukele futhi engosini eFresh, ngingusibonelo Phithi Okangema, ongumlomo kaBenedict Dimet weChristianity Works. Ngicabanga ukuthi sonke sesibile nabantu abanjalo. Lelo lunga lomndeni, elivese libhimbisa izinto nje. Uzofunga ukuthi hayi ngeke. Akasophinda ahlangene nathi makuse kukhisimusi lo muntu manje. Kumbe, lo wesifazane esenibe ngabangani iminyaka. Kodwa manje ubona ukuthi hayi, usengomunye umuntu. Futhi nawe uswanele nguye manje. Ngakho mhlawumbe, kwisigaba thizeni, uyamsusa empilweni yakho. Mhlawumbe neyakhe engaboni kwakubona. Uzothi, hayi akusafanele phela konke lokhu, kwanele manje, kwanele nganele. Sifika kanjani kuleso sigaba? Kuba yini esibeka ekuhambeni kamnandi kobudlane bese dukuduku? Sokumele njalo siyobolokohlela kude le njengomlotha, siwuqhelise ukuphuquka egcekeni. Mhlawumbe lokho kuzwakala kungabukhali ngokwanele kuwo. Mhlawumbe kukufaka iy'nsensane emzimbeni. Kodwa mhlawumbe ngenzeka ukuthi nalezi iy'nsensane ezikuvukelayo zidinga unako nazo ngokwazo namhlanje. Ngakho, uma kuwukuthi unohlobo olunjalo obudlelwane empilweni yakho, nasi isibhalo okungase kwenzeke singesikhathi kuwe namhlanje. Eyokuqala kwabaseKorinte 13 verse 7. Uthando lubekezela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. Akulona iqiniso ukuthi mina nawe sesibe zingxaki ngaphezulu kwenani esiyilo ezimpilweni zabanye abantu abazungezile. Akulona iqiniso ukuthi sesihambe ebedledleni ezimpilweni zethu la khona singabanga abamnandi kwabazungezile nathi. Nakho noma kunjalo kodwa laba bantu abanye basibekezelela baphile nathi khona kunjalo. Uthando lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lama devotion e-fresh nsuku zonke ungawathola kwakho cofocofo 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.